It's a dedication song to the dear friends that are waiting for the fruit of the womb. Don't get tired. The Lord will remember us one day.
Atasosola mu bantu nkuyito mwesigwa emberene siseko ngemaze ke mirembe muliava navuma abakulu nabato bonna bangea kama mpoze ntia ngobulumi bunibuli goli nasipeya owomubiri gwange nsabyo nkolereo ekyamagero nsabyo nkolereo Mukama ntabuddwa n'erinnya bantuma bampita mu gumba ngu sirina mugaso nze namukiro sebaka ddala maziga meleelo budde bulwawo kuca bwe bucya ne bancunya ne bampisaamu emimwa owewange munyweze nsabye taterebuka nsabye onkolereyo ekyamagero nsabye onkolereyo ebyekisa onkolereyo tusemu marwaliro nebigana nzize joli tata nzuno mu masogo nsabyo nkolereyo ekyamagero nsabyo nkolereyo ebyekisa kiriza ndirumu ndizala nakati nzikiriza chetinsabya sala manyo tisobola eyatonda matuulira nsabyo nkolereyo ekyamagero nsabyo nkolereyo kachini ngatali nanseke nabasawo beunya ngamunda mulimu mwana aneti yazana nalera abana yazaza aneti chini kusabye mpabana tata sabye abana munange mpabana kabi dempana gwesu video kanze yensigasa njagala sete joli na wasao wale mwa wo bisogola sabio kolele
Katonda yachogera mugende muzale mwale Bible yegamba tewali benji kumba mumwe wadde kirivamu embuto mubera abazadde okuvalira